Egi jijjiramni Itoophiyaa keessa dhufee amma ganna tokko guutuuf jira. Miidiyaa sababa jijjirama kanaan biyyatti deebi'an keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN. Jijjiramni Itoophiyaa keessaa akkamitti jira? Maaltu maal ta'u malee? Jedhee soraan yaada xiinxalaa siyaasaaf daayireektara OMN Jawaar Mohaammed as jimaata darbe istuudiyoo keenyatti yeroo argamu gaafatee ture. Kuna.
Ilam jahen babaro tole. Yawar namet dun khan abbaqe rosi injeda. Khan makal mkhe titin siyama. Ilim khan kengaf makal oromo. Atamu director oe menniti. Arda fi innu siyama.
Abba oromo na oi.
Abba oromo. Galat si galchin wan studio ke nuduftte.
Gal kuma des.
Klensa owa khe sarufte. Tena le namit ko lafti owu majirti. Klensa lamana kam lafti te tuma dural le namo kam olti garti kana. Lafti ndodo ta namo lafa. Lakum duri jirtumo da alatum Amerika.
Lafti wan adun ba tse ebbe ita aga chabbi nda bro ege dufe. Ta no garu fama garu meso le chabbi jiras morro.
Akana iyo. Olum kes.
Ol kes.
Dan samari tena dabar. Gafar mayatan. Wan biya wada galtani jira. Biti sanit turufta namo. Dikka guddaan ba'ee san simate, fardaan san simate, ororo lichoon san simate, kaan siiqeen san simate, namu waan akka akkaatiin san simate, waan jabduu jennaa jettanii biyya dachaatanii. Maanta jabduu jennaan waan dhiirtii fuudhee jabduu jedhee jedhee yookaan waan leenci fuudhee jabaa jedhee jedhanii. Biyyi sanitti dhuftan. Biyyi mootummaa irraa qabdu keessa dhuftan. Gammachuu guddoo keessa dhuftanii qalbiin namaa akka akka jirti. Fara dheeraan namni dura jira. Maan gartani maan jettan biyyaan.
Yeroo an dhageessan mirkaan guddaa ture. Rumaas taa'ullee mirkaan sun xiqqoo akka malee ho'ee sirba kana guddisinaa injifannoo argante jabeessaa hojii gara fuuldura hojjedha kan jedhamu dhahamaa ture yeroo an dhaqettis hojiin guddaan irratti fuulleffadhe namni akka tasgabbaa'u. Akka malee CIS xiqqoo isaa akka gadi qabatu hojii irratti akka fuulleffatamu carraaqii baay'ee goone gara uummataatiin baay'ee mul'ata uummanni. Uummanni. Yaadate yeroo hundaa keessatti hojii eegumsa adda addaa ture kaka'umsa adda addaa ture seer-dhabdummaa ture sun hundi dhaabatee uummata keenya tasgabbaa'ee jira. Xixiqqoo ka garaan hin ga'iin ka gama hoogganootaatiin hoogganni siyaasaa hayyoonni walitti dhufanii akka waliin mari'atan akka waan gara fuulduraa dalagamuu qabu irratti waa lafa kaayatan tokkummaan uummataa eegaa uumame tokkummaan hayyootaa tokkummaan hoogganoota siyaasaaf hoogganoota garaagaraa dhufu akka qabu baay'ee carraa'ine suni garuu guutuutti milkooyine keessattuu. Warri biyya bulchu manni hedduu isaan gargaara ture hoggansa hedduu isaan gargaara ture gargaarsa kana garuu institutionalize godhachuu hin dandeenye nama ofitti qabuu hin dandeenye amma rakkoo uumamu kanaaf laafina yookiin immoo dadhabina hoggansa mul'achuu isaati.
Gaafati yattaantu atuu na deebisuu jirta eegi dhaxxani amma ji'a torba saddeeti deemuu jirti amma dubbiitan qajeeluu malee wanni ati jettu maali gam uummataati wanni qajeeluu malmaani gara bulchiinsaati wanni qajeeluu malmaani gam kan keetillee taanaan. Wanni qajeeluu malamaani.
Gama uummataati wanni qajeeluu malee waan jiru. Dhugaa dubbannee uummanni keenya waan irraa eegamu ol hojjete waan nu gaafanne hunda hojjetee jira. Yeroo dura eegan kunis hin jette koo lakkoo tasgabbii ture. Mootummaan tana ofirraa laaffisee ture. Mootummaa tana waggaa lamaaf yeroo kennaa fi obsa waan barbaadan gaafii hedduu qaba uummanni kun gaafii deeffachuuf qabsaa'e. Gaafii teessoon lama dhiisaa biyya tasgabooftu filannoon kun bifa tasgabee baay'inaa cehu. Jennee uummata keenya gorsine amboo irraa hamma wallaggaatti wallaggaa irraa hamma argee targee hanga wallootti uummata keenya keessa deemnee uummata dhagee tasgabbeesse jabina mootummaatiin biyyi sun kabulaa jiru namni keenya wallagee abbaa gadaa dhagee hangafa dhagee dargaggeessa dhagee qeesiif sheekii dhagee nagayaan jira jechuu gama uummataatiin gama hoogganaatiillee hedduu yaalan dhugaatti muummichi ministeeraa ji'oota duraa dhufe irratti seenaa guddaa darge waan oromoo fi Itoophiyaa boonse dalage nagayaa naannoo sanitti buusee jira sirna abbaa irree diigee jira jechuu dandeenya waan qeerroo irraa haftee diigee fixee jira. Haa taatu garuu akka Oromoottis haa taatu akka biyyaatti hoggansi biyyaa hoggansi siyaasaa walitti dhufe akkamitti deemna saffisa kamiin deemna bakka kam dhaqna kajau karoora waloo baasuu qaba ture warmaaf kajennuun kan hangoone. Kana yaadadha akka dhaineen wanni guddaan godhamuu qabu hojiin kun hojii beekumsaan dabalamuu qabu waan ta'eef uummanni keenya qabeenyaan rakkataa waan jiru mootummaa eeguu hin qabnu abbootiin qabeenyaa keenya gurmaa'anii haalli ofiifis dalagatanii uummata illee dalaysiisan irratti. Walitti qabu yaadde dubaloonni mootummaa addaan diigan abbootii gadaa tuun doorsisan kan gara mana naannoo amaratti yoo korottaate hayyoota ofiifitti qaban paartilee ofiifitti qaban waliin mari'atanii waliin sacha'an nu biratti garuu yaaliin godhamillee fashalaa jechuudha. Gama kiyyaanis haa taatu gama nama biraatiin wantoonni godhuu qabnu laaluu qabnu inni agama hojjenne maaltu hojjete maaltu hin ta'in. Kennaaf paartii amma biyya bulchaa jiru kana guutuu guutuu deeggaramuu qaba isaan ofirra dhaabachuu qabna jechaa turre isaan qofa irratti gatuun sun. Isaanillee akka of hin jabeessine akka of hin laalle inumaatu of harum sani hum haran asbura humna qabso kanan ke sarce de fatani demun isan le akadullo man akhara man son tayin akadullo man akajabatan son tayin akalafatan gode jiraju tari nuti ummatar raqabun tari nuti ak ummani san de garo akka qitta fi qaydi ragadla fat gochun lafise ga jawle ugamachu qabna yechu hoji gara fundura gonu kessetti wana gamma hojene lala fo yesade mun gamma wamennin hoji budda hoje chajerra sagale ummata kenya tane rakko ummata kenya onne gutun ratto je chajerra hoji hojenu kessetti dantan sabake kenya sona walamin garu sabota brati nefi ummato brati na kon timbunen carraqa jerra woni rabar non fo yesu waye jira garu yala sun jira
fulahe du khaysa walla bajir khalaf kay sabaka tan jira manen berno ta khajo man jira fulay dunam khume du argit minan amara jennuti oromia kay sa jennuti fulay du khesa walla bi akana kunen dabala de mu fadanda di qacha de mu fadanda walla khana yu khame su jirmi de khajo len jira walla fas man tfide man la rar su malan
woni fide heddu to ko sena bisuni fedi fi jalal ummata tin wan jaram temiti umnan jaram te kana fu god hen tan kana wan umnan jaram tan fedi fi dan tau mata rati, dah udah kapso gudah gudah mana terus tu. Gudanis ni sena tutup kami di gujir. Khabira sen dia nak gudah dia ni turu bahkan rakau me. Karena tokon federalisme ini sabo terus tunda ini jarame. Sabo ni ufina kabulchan, nanno gudin ana afi kena mefi. Hatta tu garu kabinnya fi anggo ana fi nanno sun kaban rati anggo gutu abumma gutun kena mefi jatuh. Kanaf ummatuan walallah jiran, nanno leh walallah jiran. Ajani gubbarra rufaf male walcinati wali mari'atani danga ufita sirriti wali galani deman turrechu amma rosenni abair reku liberalization ina ufame kun malume gama tokkon warri ukkan famesun akasosocho ugawosocho molit bubuwe galejechu madan dur turtesun kafasha tukalamte turutimo akakakadu gorechu kanaf dandi siyasa banun kun dre siyasa banun kun akuma garite kesa morako umejirechu sirna bayre dinejir sirna demokrasi gan anjarre tsawjir cawum sakana kesa sirna gamdogon demokrasi jenu kanarratti sera sararret tolfamu qabatu reyechu hoggan sibiye bulchaji ruste dabilenku walinta ani wogdo kana kesat gafile ke qamnu akamitte gafna dorgommin akami goggadal walitte buizoru fe kara kamin fura makajamu marif wali galten godamu qabatu re namon wogga waladdi ban garage jekum sat ume gara sabkeenya fi nanno keenya torufne nanno keenya nanno saasolam min heddun keesirani sabab sablami hundar mo waldangesu opso gudda gafata gafile qaban hunda ammal leewtaatu opsani bulchu qaban jeetin yaada politi buu istoopa keesa irra caala namma shakkiini fi hamiidan ka goda maajiru oromoon kanu tiyaadde amaarikan nu tiyaadde somali kanu tiyaadde de namni waan ollaay yaadu shakket gara jeekum sat seena jira kanaaf shakkiina kanu umne deemu miigama miidiyaatin luga miidiyan ina meese male miidiyan umne hoggan siyasa wolwachu dabun hoggan siyasa dandi wolo la fakaw dabun hoggan siyasa woli galte umu dabun hogga hoggan si mata tin kuma woldur dabade gara gadiji tawasa kesatti jequm sa umajir kanarratti ga media gabasu qaba wan umu wan gabasu hogga gabase dugan base de hogga gabase rakkota hogga ne gabase rakkon suraka ballat gorajir kana media leno fe ganno dandemun wol masirriti
duwan nami ratafa wal towu jil khaysa to kodu bi finfinet yakser len jelu te finfinet so motumana no romiati motuma romiati akna mi afa wal towu khana an silagam khan kayti ado gam khamin dubin qabalo fte waya je to khana mo akami wali galu malani je
dubin finfinne aka ani ada turet dubin finfinne habultu yenne bulchu qabna tur dubin finfinne biher motumati dubbi danta ciman kayso jiru kanaf filanno boda biji jiraton finfinetis bakawota sane filatani umanni romiatis bakawota sane filatani bakawon laman kun wali maratani akataat godu male finfinnen la foromiyati finfinnen magala guddo oromiyati finfinnen godanni sa oromiyati bakanamni kenra buqqa waygale kuni duga oromoti dugan sabram mojir dugan sabra finfinnen teso sa sala motati sa sala mi heddu kees jira kaci kees tabashana baja jiraate jira nam hunda kees gal metropolitan yechu kanaf shakkiqa ban kana raha quraf mirgini sani akkan tuqamne igiti heera tolchu warbaaj kanaf umman fiflatis motuma sa filate motuma sa bulchu bakabota fi filate umman romiatis bakwasa filate wanni finfinne taw wanni romia taw male angon motuma nan romia finne raqawachu malu male mirgivi angon finfinnen romia kese qawachu malte male kajew walin hasani walin galutu barbaachisa kuni wach amma kana hinnannemu kesatumo yero cawumsa kanat yero girgirin jirtu kana kesatti imma gurgudda amma kana kana ittin demu silahimmal hataatu wanni kun ajanda te asbanan ufra itsun barbaisha turecho kanaf gam kenyenis gam hawa sadda datin wan kana duru abachurat hoji hojetame nijira hata to arrasio khadautade dubbi yo dandane maringa magamana urame waligalu wan rawaligalamu kabu am halle kajinu tiafufu samboda gara fulu atichene yani demun barbaisha lechu
ga farmaya tane media heddu qabanna media africa ke satu yu hum niqabu gar television lentanan hum nijabe fa africa ke satu yu hum nijabe fa chaana jetane huji suna gam tijirtane aga mama no jetane onni tanaman
tv banne jira tv inchema hoji gari hojeta jira gama media tin hoji gari tv ba yo jecha jira magazine gulale post jermu jarre jira radio nu kenna enne galfa nejia jada barre jira aga manun kenne
radio kam
fmi banu daga fanne aga manun kenne nechu
o bi hejirti sila tali binjirti
ta dibi gara dida milama tejira kunun de fandi bitin de barsa kesa to ma rakko kanalle ka umajir wal madalchi nende nu qofaddu bata gara ratin median gara motuma afalu gama it katajiru nu mo yemanun kenne san qofa son tahin gara gara matri qorra ka ulan median achitiga commercial ka de mura khala jiru da desan unton nedda akawnin goni aboti kabenya dorsisun sudachisun wanjiruf kunle rakko tu mejira garu jawane tu mejira studio kenya hoji egal chifne backlog production gudda hojeta kanjirani oromia kesatis halle nagenya hal tokko rakita ato male kaniyam shashmanit jimma dirrot yero gababat hoji kanegaluta safita barwane hinde male fi anis yotati hoji iron qab kesa 1% kudan qofo amenni folchi hoji kan biyetas gabbe sufi ummata wajina hoji wajje turate kan folle faduf amma barbanne hinde ne garu lafanjir
من يفوتنا لكم ترى ما تنيمو ونتجت في جيرمو ستوديو سوني ما انتول كتان خبي يلاج جرو ورجيت لكم دام تم ور بي يلاج رهن ركم تول كتان
غاف دولا غا غوتمتي سابن بي يغلو ور با نتور مالي في او ام ان يورا بنس اوروميا مافراندان يعني نسا اوروميا في الدنيا ولهيدو هاتو ستوديو من هندو مجرا amma hawas nilen kanu rajof tangajo ko mi gudda gore walgayi turban dabbe hawas wajingone turre studio film fitna ka Minnesota amma banuf de night devne me khandu injira jolum hoje gal ci hom
akum contentino kana mo gabiye na kum duri jirtumo wan jijirtani jir mo wan mor agugudan wan biya ala hanu jatamo wan bro mi akhi sama wan kamit
wan tokofa hal jirenya hawas bi kanarate ni wajanna kasumas dimota bi yarati ilalcha ummat bi kenya ka bi ala kanas ni wajanna hal siyasa kasumas hawasuma kam bi ala kam bi kesa sa kumare fuje walati ummat kenya diaspora te fi kanu rama walati durata jan
tanumirate igme ni gusulle nerkabasu jira wasiga fachu feda ni gusu uti dabrame
ajwar wife finne kalarati sa amma jette dagera garu gara buratin mo ko concerninu mata maltu jira stfakate amma pumni tu oromo arkajiru balance of power injira mudanda atlano bodde hala amma itti adema jiru biyetana keset yo bor ango dabe way oromo rit murte suraf yokin parlama keset balance ni yonjiranne wife finne rit murte suraf rakina ittita akanjer antujira
gafita nan daga ero heddu ata to garu abban fere sangorrate o gabotate ummani to ko gurmofnan danta sa sirti beknan jarabnan gafi sa sanin de sifata oromo nangor irajun gafi kenya de surat nurak kiseyu arro so oromo nangor irachu wade gafi finnes gafi afan oromo skata de fanne malifi qama ke gafachu ni fi nama bra gafachu nadad kana filanno boda enyutu angote ba wanto ko shakkin injiratin humne federalisti ango ko batoro ethiopia ke satti kanaf enyu tumu ministerata an anafi gafi guddame ti abban fedes mu ministerata hatau garu blokin oromo sagale guddada kamata akasumas hojin hoje hewan jiruf humni federalisti humni ilalche kenya wali galu waljina jirata oso sanu ta ubate mo khammo amulle taate oso partin dira kani oromo ofke sankam nangot kambo taades gafi kenya debsu namarakki somalif gafi kenya debsu woni guddan gurmaan humni gurmaay tok humni jaarame tok humni ciina bilchina gudda qabu tok yoro makahimi u gaafi sa de fachun ni dandama motumman teenyan qabdu beta motumman obolesa kete alagate e kangore jiru ati jabatte har kami ciiru dandeenyan sifo jeta inuma motumma keyote har kami ciirun har ka ke ciiru wan taif sira kisamale alagani wangoro jira te rakon qabu
ka sheedu marati facebooki geratti sargaaturte da jollenti qeron ummati oromo waye ke ratti baye yaada waye nagenya ke yati ratti simbaye se yaddesa
umana yaddesu nagenya biyati nagenya sawo kiyati male ni kuma ro waye je an gafan kafsutti makameni murtesi kanaf wonni guddan anar maalo jedde ani ganama unde ron kaw boroni jiranne ho jeedin guyata kittisan gutu gutu fayda murati yala kanaf baye na yachisu ata waru wa hoje woni hoje tan waye wan jiruf karrate ese makina ni na hadaw jachun gabdu makina na da yette manan oltu Karena raga rumah kini aduan dapat tu, egun sih berbahasa yang kurang lah.
Negus pula kudu kalau tidak, negus pun gafita tenggah gafita kamu kahani nama.
Jawab. Ethiopia negi mautumma Dr. Abiy Ahmed yang bulu jal kabde aman tana gan netok hijrat gan khan kesat mantu jatah mefi mantu fitase ulmar arga yautir. Wan egu jiran kesat oku fran no Ethiopia. Fran non tu ni guyum kabani fitetahat mo akuma henne nama afmana durat deratini uma waline gujur. Mau awam filan nua tanurati manjat.
Siapa yang keman?
Amma wani daerah famu baya jira. Mereka pun derkama. Hari ramu famu famu daerah famu amma dubat culle badu. Kogum mati tiung kanga fata mutade. Ia ada gadis agenya. Daerah famu mata saat imbu angkapu. Goramulle imbu angkapu. Wantoni hal durem filan nu belisa negaya. Gorudah nama berbahasan durah hujatamu dan daura kapan. Suni hujatam ni. Kanaf daerah sanille daerah sunun sun. Ia ramana itu kan hujan edame waligal berbahasa.
Dan saat ini telah siasa, Direktur OMN Jawar Muhammad Studio yang luftewan dan tempat kudus galat efanat.
Makalum khayatin siamne, makalum khayatin nama jatel, makan ke makan romo. Omi kabatet nak dikatok studio view ke samil abatet wan walin walasumne kudus galat efanat.
Baromo, fadayu galat lekaran negagel.
Zaradil legalatu.
Negawat.
Aye.
Ayat harrat rumah ansur ala khayatikam khinna negambul.